Waro ripote fumizi duangi la gandu wabadewu hengiri ya hagenjirire heyo buta kwa gana mbuwelezo we kusa kuyogula mumbitundo yobizinga nebitundo byensozi nechirita utalibu enkanya nechikona neno ya government utita uwenkanya mbuwelezo wayo heyo na Uganda. Alipote fumizi wa yuko Police Commission ya kwa tudamu mugate guwa bifebi somo zibuwa mungkula ya abyo kumina mukaga mdisiti okulibuko na misindwa mbale bududa Kalangala Kalangala na Mayengo ne Buvuma ne kizuulibwa nti amalwali agali mu kitundu kyonna gali mu makuba basawo bamala ate nga n'emmotoka n'entambula eyandibadde ekozesebwa mu budde obutali ndotambuza abalwadde ku ludda olw'ebizinga ya bbeeyi nnyo nti buli lutambula beetaaga emitwalo 30 okutwala omulwadde omu. Yakirimo kunonyereza kuno mukashio kwa ikuru open this commission tuzo na tukunda Alexander government isanyo kuzwe mwata juno juno na chisoboze se au teka uwe nkanya mbwere
timu ina health center tu yoka ate health center tu yetandi kilu wako okufuna health services nga ate nomu sawe inomu yeka katingo nomu sawe ya tugamba azali saba chala nga munana oba kumi mumwezi gumu banabantu banji nyoku muntu omu atela na tugamba aha handolinga endwa ezitali supposed okuhandolingibwa ku health center 2 level era ne tusaba government nti eyambe sub county eno mu Kabong etekewo health center 3 era nga health policy bwegamba.